Joshua. Hey, yatwala. Kama kwa kutala rang 626. Awe mfaka sunzu, na faka zela. Yuma jai fani, hizo small voice, na paga misa. Junior, kochani, lani 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 stifofo. Awe tipa mfaka swamu, yawe na tala. Pele pele nito menjeri, kama kwa derik matwasa. 1818 London, hizo hizo mfaka show. Given the small, small sound. Awe mo offer 626. Awe mo mese tingiringini, rusani. Lewe na manikos, hizo kamsa chiles malawaloi.
Love your number.